Pasamis, DJ Pasamis. This is DJ Pasamis, the blaze and fire.
Kunywa maji, ukimaliza kunywa pombe, peleka maisha pole pole, dadi pe mwenyewe zitoke. Kunywa maji, ukimaliza kunywa pombe, peleka maisha pole pole, dadi pe mwenyewe zitoke. Songa ugali, foundation weka hisamaki, ikati kati ya Januari, kula ukasirishe kamati. Twanga ugali, foundation weka ya samaki, ikati kati ya Januari, haribu jina jenga mwili. Ayoyo
kemikali mapenzi halali silikonga silali hapo awali kanairwa kuna amani hakuchi on fire candy night tiguu zake unzunguka kama taya akibenduva ni game over ungana sasi mpaka naitisha sasa na kulishwa
matamu ya roho
na okeshwa ngoda mbichi na valishwa kidogo tu ninyonyeshwe Redi zangu zisokotwe Shimo ni masajiwe Nasanifiwa Naroliwa Kisha navutishwa
Navutishwa Navutishwa Moshi pia nakumiziwa Navutishwa Navutishwa Neshi kama baka nanishwa Navutishwa Navutishwa Ayama beti sitaribishwa Navutishwa Navutishwa mama
This is DJ Kasami. This is DJ Kasami. The blaze and fire.
Black Market Records.
Pesa ndogo siwezi kula mkate kavu Kama haina blue band, haikuliwi kwangu Pesa ndogo kuna vile inaniuma Maka nimeshiko na allergy ya skuma Unakimbiza madem, tunakimbiza mado Ukipata do, utakimbizo na madem Common sense, common Budo na behave, nikoko na mahomo Siku pata pesa nkwe mpole Ni lazima ntasumbua Nitapost mtajua Kaina kuma unezajiua
Pesa ndogo tunasumbua Na tukipata kubwa mtapumua Ukendika tunanua Na ukema kusunda tunazindua Pesa ndogo tunasumbua Na tukipata kubwa mtapumua Ukendika tunanua Na ukema kusunda tunazindua
Ukema ati ati nina attitude ati 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 sijui I'm good ati 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 now I confused ati 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 ah now I seduce Kai please I need a beat ya ninataka to peace I'm be a plumber ni drip akuje ndani afi
Sami
Zapani itingo mandani merilis
Mi hata sijui kipoa kula panguza mdomo nyamaze The man not a boy self lazima nitangaze Mwenye haja wenda choo na sasa mbona ukazi Vyo lipati baki hivyo na simba ka uwanze
Pesa ndogo tunasumbua Na tukipata kubwa mtapumua Ukendika tunanua
marafiki wamenilewesha, wasichana wakaniondesha, nasikia adi exo msikizia na nyonyesha. Ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Nagopanga sana ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Nagopanga sana ushe rati. Bitole the UFO, bitate the guest, shorte the monkey, the longer the tail, the bigger the foil, the bigger the heart. Nairo komoka, the bigger the loans. Fast ni kamuka ni kuri band. Ka breakfast kisha shundu na depend. Na penda, akibabu tapenda. Kasema, akibabu kasema. I wish nipate Sabina, before nipate Joy. I wish nipate Gina.
This is DJ Kusami, the blaze and fire.
Kona Nicole,
akiwe uli ni enjoy.
Ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe. Usherati, nogo panga sana usherati. Usher, usherati, usher,
Black Market Records. Usher,
usherati, nogo panga sana usherati.
Alitisha fair, nikasema sina, na amejileta. Makofi kwangu, makofi tena. Ameitisha pizza, na niko na unga, na viazi. Makofi kwangu, makofi tena.
Basami, DJ Basami, this is DJ Basami, the blaze and fire.
Alitisha fair, nikasema sina, na amejileta. Makofi kwangu, makofi tena. Ameitisha pizza, na niko na unga, na viazi. Makofi kwangu, makofi tena. Makofi kwangu, makofi tena. Makofi kwangu, makofi tena. Alikuja kwangu ati ameachwa na mume wake. Makofi kwangu, makofi tena. Walituma pesa ati wrong number na niko na fuliza. Makofi kwangu, makofi tena.
Wapo wake, wapo wake,
tulijuana uko kwangu, alafu leta akaishi kwangu.
This is DJ Basami, the blaze and fire.
Kichwa tu, aje deep kama weta, in kichwa tu. Kichwa tu.
Doja mi, inani doja mi. Magoli yanafunga na mwita goja mi. Fisi, fisi, boja mi. Nataka nigalie napenda sofa mi. Githa inasonga unaitaji kujiachilia. Nanona nkauko mbali unaitaji kukaribia. Naipata ure uitajiki kuilipia. Malini safi na harufu inanukia. Onche kirangi tunaficha tu kwenye kuona. Na moro vlani anagisha tunazichuomu. Wajazi mwo, ziwai, koruona. Na moro ilimshika kasedi na kapuona. Go down the thing, jumini painting. Nataka singo gani je unataka taiching. Na tunendana this is kinda my thing. Check your WhatsApp, save it in me drop in.
Ina go down the team, super need bank team. Unapunga mali sabi yankwela bila sing. Kipu janu kikula za bala kusting. Me check your WhatsApp, ina kuja isking.
Mishne ni toto, toto, moto. Uminiweza baby, niweza baby.
This is DJ Basami, the blaze and fire.
Kuwaza daily, wewe ndo habibi, habibi. We boda boda, all over. Wewe ndo habibi, habibi. Kolo kolola, kolola. My habibi, wangu lazizizi. My habibi, wangu. My baby,
How you gonna come out and dance with me tonight? The stars look beautiful outside, so, so beautiful. Tell your mama I said sorry, I didn't bring you home early last time, and I was a little tipsy. I know she doesn't miss me, so put on those shoes.
This is DJ Pasami, like, the and blaze and fire.
And dance the night away, away, yeah. Because YOLO, YOLO, you only live once, so oh. And me, I wanna have some fun. Punjami Kupa Kama Velo Iko. Up and away we go. And spend all my money on you, baby, cause I can't take it with me when I'm dead. So tonight, tonight, we are young, high, and in love.
African nights and a cool rush. And I remember you refused to kiss me, and now you're using my toothbrush. You say you think I talk too much, that I'm not your type, and you don't like the hype, cause your daddy is a preacher. Now you're wearing my t-shirt.
This is DJ Kusami, the blaze and fire.
I love you. I don't want this night to end before you know I need you. Na muda zili isiye ni kwambie I love ya. I don't want this night to end before you know I need ya. So I'ma keep it short and sweet. DJ play this song on repeat. Odi odi dance to the beat. Apolipo kamatana feel so sweet. Apolipo kamatana feel so sweet. Short and sweet. DJ play this song on repeat. Odi odi dance to the beat. Apolipo kamatana feel so sweet. Apolipo kamatana feel so sweet.
Pasami's, DJ Pasami. This is DJ Pasami's, the blaze and fire.
DJ Pasami is the blazing fire.
This
is DJ Pasami, the blaze and fire.
Volume, wapi speaker? Tuko round two, tunawasumbua tena. Tena, 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 tena. Kwani unashtuka? Ati how do you do that? Follow the leader. Ongeza volume, wapi speaker? Tuko round two, tunawasumbua tena. Tena, 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 tena,
tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena,
tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena, tena the blaze and
Bona
fire.
Bona nini na wawasha, nkikula nyama choma tu firifiri na taska. Bro amejituma ako kazini anaisaka, but anajua bibi yake anafanya nini naivasha. Boy, akisi Kenya kuna content, na shindwa dunge chengani so nazidunga zote. Anataka nmwage ndani mina mwaga kwa matope, si ubonga kilami tukitaka ganji itoke. Normally shembeteng, mamoli kwa Henneken. Mwena mi, yo my friend, we got rich in the ends. Tulimtupa kwa bootsi, tulimtrace na magan. Kawa mini tuko luzu, liza if that's falling am. Sini mabagla for sure na hisi siri. Bala club always injwa kwa CCTV. Bro nikimwambia haski na yesi kiziwi. Kasi bizu tanipata ni mesare sikibizi.
Na fuck when na nizain. Sweet flani shakopsa kawasaki. Jege masante hawa tutaki. Kafungi tambui siku tambui.
Pasami. DJ Pasami.
Madara ukikwara askari wa msitu gizu kukimbiza maswara. After masjid masti iki lost is sit mazin. Tunapiga baroda na kikwara. Tumbo yoyo tombo ya zili lombo tosi to mangoto 6 feet with deep deep ni vila limar. Homeboys apana taka
mchezo. This is DJ Pasami. The blaze and fire.
Baroda sariki ndipi tukishukizo masa. Minus warazi tura adingi maomu. Saki news joe mwishmiwa kulenda jete na jama. Invite makazi zita msingi to the top. Let's what you want about PCCBs? How about Gen Z? How about that? What about PCCBs? How about Gen Z? How about that?
Kuna bahali, hafa kuenda na nizain. Sweet flani shakopsa kawasaki. Jege masante hawa tutaki. Kafungi tambui, siku tambui.
Kila kunywa gin na ma whiskey. Ladies, hey, hey, ukiwa tipsy. Ndio nataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla, chesa ya nini? Kila kunywa gin na ma whiskey. Ladies, hey, hey, ukiwa tipsy. Ndio nataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla, chesa ya nini?
Kila kunywa
gin na ma whiskey. Now when you find mama, I'm a compi. Kau naipenda, semo siyo gope. Ati naipenda, tuli,
naipenda, naipenda,
tuli,
naipenda,
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 tuli,
naipenda,
naipenda,
naipenda, naipenda.
Yo, usha kuligi kwa binoculars, I like what I see. Ina kawe ruka ruka, ukijai kuva jeans. Wasorona nendama, mifichanga lasi. Na girl, kotos yuko juu, hele mkeka Aladdin. Komo tutapel, tuneza blend kama Eve na lapel. Umedunga Chanel. You know me well, I can be your clientele. Kau na kinda na nunua, do my invoice kwa mail. Na kausha vuta signal. Siko busy if you wanna see me later. Misi no nini, but si leo niko kwa keja. Ulisha sikia vile nyuki fota sali. Come through niko na mali.
Naipenda walai naitaka. Weni big baba basi mini mafa. Mtu fisa lazima utoe pesa. Bembeleza sijui kuteseka. Kasi ganchi baba, see you later. Unarukia kati, ni chest tunacheza. Cruising nicely, na siko kwenye Tesla. Kwa lab ya tajiri kazi tuku cheka cheka. What you know about living this life? Baby girl ana rank. Tell your favor, say hi. This man ana deni kuwe wife. Na watu weka five, ana chuta wife.
Mini big baba, sidai nonsense. Nisha itake, tuni full package. Now when you find mama, I'm not gope. Kau naipenda, semo siyo gope. Ati naipenda, tuli.
Kuja nikueleze kwa nini dusha kizazi unisikizia di kwa maini. Patia, vimbe na kudisha laini. Kisbineri ya norijo kizwaini. Kama nipenda talking to boys dance. Kanto ndekia maki koro boy to the session. Pandisho topa di kure soy ka vacation. Nikutendike proper to G-enjoy. Nejo naipenda na chiki unaitaka pia. Naikemba na design uneza kampandia. Irungu kona baraka na fungonga manjia. Upustiwe Nairobi gozi pioni promo na mia.
This is DJ Pasami, the blaze and fire.
Kiaga rumors, nikona wengi. Maybe Fatuma, maybe Nigeria. Achana tu, zimbi unashika uwa unasikia we unasikia we unasikia uwa unashika uwa
mendo tutri na prefer kwa barabara chingrio ni marianga appetite mbaya mamoshi za makaya zumfanya na guaya guaya mara kwa mara kiss kiss di medio ndo wa suara acha haya na kugwara acha haya utamwaya na kuadmaya meno wetika kavagara tabia usexy mmaria clara
hii mwaka lazima tutachukua kura hii mwaka lazima tutapiga kura mfupa mbono unani lap ama juni komadom madhe mbono unani hate ama juni komandom hii maisha inakuwaga juni fupi uspo chunga itakutoa nduki give my vibe to the realest to relive your life to the fullest
uskena muti niko matinkin maybe makukis tuko makuti toka kihuti Chupani nyuki ya menifanya chuki na nilimjua juzi Wa, si dunie mepasuka Siadi hapa utasukwa, wa Ndiwa hende kusuka, wa Alafu takufikia na mafupa
Amepanda beji ya hali ya uchumi na kumbe ya jimi ukuanga mruhi Anasho maringo na menificha uchi na chili ya tule ndo si uficha udi Wa, hehehehe, we, hehehehe, wo
Tommy, the blaze
and fire. Big booty girl, tana. Me want a big girl, but girl is crazy girl. Is Mr. Game a lazy girl? Is me no one no lazy girl? Me want a big girl, but girl is crazy girl. Is Mr. Game a lazy girl? Is me no one no lazy girl? Me want a big girl, but girl is crazy girl. Is Mr. Game a lazy girl? Is me no one no lazy girl? Is me want a big girl, but girl is crazy girl. Is Mr. Game a lazy girl? Is me no one no lazy girl?
Fala me kana me zuba na na chikia ki super mambari me kana me cha super mambari me kana me cha super mambari me kana me cha cheki fala me kana me zuba na na chikia ki super mambari me kana me cha super mambari me kana me cha super mambari me
kana kinini kidududu kamna kinini kibukudu kamna kinini kish ali kamna kinini kidududu Kamna kinini kibukudu Kamna kinini kibukudu kudu my guy hisi toy Ziwa urush na mina jienjoy Tuluwa boombrush HK ya Michael Urukli na missy boy Sina jongo sina form sina cheddar Bila mbesha still majaji walichuna Ngeusi una mattress kwako sema form Munga mjiga niko zone Was kafu magiza niko biz Shwari ting alikujia magizgiz I'm sorry ili dim I'm sorry ni medim I'm sorry ili dim I'm sorry ime dim I'm sorry ay
Subari na kam na mambaru wa mekrom Zaidi ya mzinga na zile vitu wrong Munga saboy ya pachuom na imepong Digitali jabakali shikisha na dosh Maisha posh na maombre wapale nkana coach Taxi na magego za ogoro zina waka shinda torch za makuoch Ithani mbaya lola mbota lola watch Yeah yeah kwa idarasa mindo teacher mindo coach Nzime waka zime liet zime mwoch
Umbwa Fuck the thing ka umekam kutunja
Cheki
umbwa Fuck the thing ka umekam umbwa Fuck the thing ka umekam kutunja Nyuria, finger imekwama kwa trigger unabuya Sikamu kiwa steam ka utaki kupanguzo ni genje Njegi walikam kuwa kuma
Alikam na kidudu dum dum Kama hawamini uneza kugulum Saizo jaba ni maini na kindukulu Walifanya zote zishuke chini pungulu Atiskade ame change Atiskade ame change Kwa nune expect nini father ya kiku bless ni mapupu Bitch nigga monze kufa vest Cheki dosh dosh Hakuna raka mazetu wapeleke most most Chungo si pate baraka waseme ni wash wash
Nebeta nome really far from this
Nukman, baby wa magenge Luku moto kama pasi Ni leather na ngozi ni ya farasi Adi marashi Adi kitamba yangu ya makamasi
Luku moto kama pasi
Kani leather ngozi ni ya farasi Adi marashi Adi kitamba yangu ya makamasi
Si unajua ni genje ni mbwa
chance this again. They better know me really back again.
Adi Marashi, designer, Adi kitamba yangu ya makamasi.
Designer. So when you see me na me clocks, never clean, never dirty. Jeans them straight, never short, never baggy. Hey. White panty t-shirt and me chain them a sunny. Yeah. Get a haircut, we simple and it never been funny. Oh. Baby girls wanna like me when them smell me Marashi. Anytime them see me wanna ride me like Farasi. Got a girl when you're my shanty and the other one a money. Yes. One we carry phone and the one we sexy man. I got a girl we sexy, she got the Angie body. Why she fit in a deep end, she have a Maggie body. Hey. Justice me, but I got the money. We say justice. Me but I got the money. Diddy designer. You are the chinini designer. Look on the origins is a China.
Look who moto kama pasi
designer.
Ni leather na ngozi ni ya farasi
designer.
So many love you the designer.
Adi kitaba ya
kuyamakawasi
designer.
Look who moto kama pasi
designer.
Kani leather ngozi ni ya farasi
designer.
So many love you the
designer.
So many love you the designer.
Ukisiki anafunga ndoa marry you. Menisafisha madoa niko wingu la blue. I'm gonna stick with you for wherever I'm coming through. Mambo ya kienda mbaya I'm gonna keep you cool. Kama usafa sahau karibu sapa. Kwa bahati nzuri mapenzi anaishi hapa. Sikio mwenpata sina matata. Jisifi waka pendeza takata. Takwa kashi mkononi kwenye mahitaji. Takupenda moyoni nikupenda fasi. Takwa lambo rindone vita maji maji. Sito kutenda kutenga sito kujaji.
Naomba sana naomba dua. Nobody, nobody, no watch go comments, offense. Let me work a defense, to be honest. I just wanna be with you and I know best. I just wanna be with you and I know best. I just wanna be with you, yeah. You elevate, and when we dead together, we marinate. And everything you say, I resonate. And when I dead inside you, you do let. I'm on fire. Too easy. I'm feeling you. Nimetamani nilewe akina kunywa na sasa mandambia nini watu rejini. Haya mapenzi ya linoga na kumbuka tulipeana majini. Leo baby kesho tomato mitandao ikaleta vitina. Ukawa uambiliki na mikichwa changu na kikavimba. Nikawa zisembeze kina uma inauma lakini ntazoea.
Break it down, man, bring it up slow. You a bad chicken, do you really know? Back to back, baby, you can really show. Worldwide, Miss International. Switch it up on them, hitting on the low. Nobody messing with the flow, stop. And you know she got a home. Worldwide, Miss International. Can you control me? Oh, can you control, na-na-na. Can you control me?
another dimension.
Why lie?
Dimension. You can be another dimension.
Why lie?
Another dimension.
You can be another dimension. Jamani mimi, na baby wangu. Jeu kweli wangu si tunapendana sana. Mimi, na baby wangu. Kuna time na sisi tunagombana sana. Mwenzenu mimi, na baby wangu. Hatuko perfect. Jamani mimi, na baby wangu. Mambo wazi wazi. Sometimes tunatishiana, tunachana na tuachani. Sometimes tunarudiana, sometimes tunachekeana. Sometimes tunatishiana, tunachana na tuachani. Ele mi na wewe, staki mwingine baby. Oh baby.
Tuzeke mi na wewe, staki mwingine. When we wake up, and I like it when you hold me forever, baby, you're my lover. Haya mapenzi yana wenyewe, nisharusha mikono mara kadha. Ama mwenzi umeniroga wewe, yuku kuwacha imekata. Sometimes tunanuniana, sometimes tunachekeana, sometimes tunatishiana, tunachana na tuachani.
Hele mina wewe, staki mwingine, baby. Oh baby,
tuzeke mi na wewe, taki mwingine baby.
I'm going to aim baby high. I'm trying to look back, looking at everything that happened between us. Yeah, yeah, yeah. Nachoni umiza miro, nikauliza kwa kwamba huto niacha. Ndani moyo wangu bado na uhisi uwepo wako. Mwanzo ulihofu nisije umiza moyo wako.
Love is so painful, love is not fair. Love is not what I can find, no high vote. Ningali kuwana uwezo, ningali udunga viso pendo kome. Just to give you love, just to give you my everything. Kamu wa upost when it shock on it bending me. Ningali kuwana uwezo, ningali udunga viso pendo kome. Nimechoka, nimechoka, nimechoka. Umizwa moyo wangu. Nimechoka, nimechoka, nimechoka.
In my head, in my heart, oh, and I know that you got me.
This is DJ Kasami, the blaze and fire.
Oh, and I know that you love me. Nakupenda sana. Yeah.
Pasamis.
Oh my, this is
beat. DJ Pasamis. This is DJ Pasamis, the blaze and fire.
In my head. In my heart, oh, and I know that you got me. You got me on in a popona. Oh, and I know that you love me. Nakupenda sana. Yeah. Give me a lover. Me and you, nothing no other. You the only one, baby, can you believe that? Forever me, no giver. Oh, I. Girl, forgive me, nina popo. Mi ready kwenda kwa wazazi mikupota. Itaji mwingine peke unatoto. Obaki na mi hata vyombo nita ote. Minawe, 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 minawe.
Haya basi, tunaenda wapi party kwa nani? Kuna drinks ama nipite maskani? Kata shika kata nuka tunani.
ukicheza game ya poka. Ukilishwa tatu juu ya joka.
Kuna matatu na makeki.
Kuna tatu
maji usi bleki.
Kuna tatu
na busu na kahatu.
Kuna tatu
baby kula tatu.
Piga paf paf na kipas na uchore. Acha ikole, haitaki mastore. Na mkona kash kash kani form tantole.
Wanasema ndo ipate zungushiwa na ties. Sarwati weni painting go down in style. Juge miangu ni certain tuna deal in files. Dong didi ding didi ding. Shere yanze basi kuza chini down hivi. Hivi down hivi, hivi down hivi, hivi. Kana rombo sa chini down hivi. Hivi down hivi, hivi down hivi, hivi. Kuza chini basi.
Yourself, push the thing, push it in like doctor. Ring, ring, ding, ding. But my man, I ring. Grading me, pigger, it's a new length, a pigger, a trim, make a smile. But I realize, come on, come on, bling, as quiet. Vijana, squeeze in, you are clean. I sent a killer, me like in the chin in my king. Need you, and a skizanga, Uncle Jim.
Ding, 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 asaro. Ulem jamu, amanyaru.
Wanasema ndo ipate zungushiwa na ties. Sarwati weni painting go down in style. Juge miangu ni certain tuna deal in files. Dong didi ding didi ding. Shere yanze basi kuza chini down hivi. Hivi down hivi, hivi down hivi, hivi. Kana rombo sa chini down hivi. Hivi down hivi, hivi down hivi, hivi. Kuza chini basi
kwa sasa. Ambia mangels, injo isasa. Kane dini yako leo ni pate view sasa. Piga maraski jana usikose swaga. Ha, hey ladies,
yeah.
What's my name?
Zaddy.
What's my name?
Zaddy.
You
say pull up selector. The way she move, the way she want for me. Me na lose, African doctor, you know, pan de bush. Back, 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 na siwezi vuta bush. Tunataka upendo, upendo tu. Watoto warembo, warembo tu. Leo nile siku yo siku kuu. Notati wangoko yo siku.
Wanasema ndipate zungushiwa na ties. Saruati weni painting go down in style. Juke miangu ni certain tuna deal in files. Dong di di ding di di ding. Shere yanze basiku za chini down hivi. Hivi down hivi. Hivi down hivi. Hivi kana romo za chini down hivi. Hivi down hivi. Hivi down hivi.
Nilifanya shiro kuje kongwa teka bado chaleke ni donga. Na bambika na sika kipatiwe mejichonga. Na shangezi ni gani lipatiwe zayo. Na yuskizi ya vizini kimboka na mabendova. Na guza guza jegi gedhinya kunikigonge. Na baki mini champe shiro usha nisoma. Banani nafanya baby gala kwe sponsor. Mumpati ya ndizi marata tuka mgonjwa. Shiro na Nicole tupata ni saa moza. Mini pikie fiti kiroma na Johnny Walker. Mini kukwa jeans leather jacko na topa. Tini ni marabo shiro apendi fosa. Luku ni safi kundikwe na cheza kwa toja. Jana tuwa gandhi shugli before tuwende kubonga. Rowe sanyoro mine jutu mera kaswafa.
This is DJ Kusami, the brain.
Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona dope, Shirona ni sponsor. Shirona
penda gavine bina mchota. The brain.
Ulijua na Shiro dunda. Kuna madhali guja kanishoneza kusunda. Nitafute runda na itua Shiro. But usikuze leo, leo niko na mashiro. Upenda mtu ajaze eka is all we know. Wazewa kona pesa, all this gold. Nimepata sponsor, staki kuteseka. Tangaza kwa soko, this guy is gone. Hapa nimepata green pasture, ataka nikisima. We, nazama, paka nimze lakini vile inakunywa maziwa. We, Mumita Sugar, Shiro my mommy. The way she loves me, loves me, loves me. Mumita Sugar, Shiro my mommy. The way she loves me, loves me, loves me.
Shiro na do, Shiro na sponsor. Shiro na do, Shiro na sponsor. Shiro na do, Shiro na sponsor.
Chemi chemi za uongo. Story za jaba ndo tingize upongo. Ndo bebe kawale tikiza kamongo. Bali bali bara 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 bara. Niko na pesa kushinda babako. Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni.
Niko na pesa na niza babako.
Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni.
Lifika jiji nkakutana na budako. Wakaniambia kanivako, wapendagi za mamako. Kisiri siri, tukakutana kwako. Ni click click bang, kujuu ya kitanda chako.
Hamna, hela ni nimnate. Seka ni niunali, kama deni na puchi yako. Miaka ni 20 uko, chini 60 na neti unatuvunjia mgongo.
Ulini paka chance, na nikapita nako. Uliko nipiga intro, siku ya introduction. Ana ni finance, na school fees zako. Walini peyanga info, kwanza yesi babako.
Unapenda wa baba, hune watoto wako huruma. One shot, na kwa nupendi utamu wa nduma. Pesa ukute Kenya, te Kenya sana. Werudi uka kunewa baba nuruma.
Na kushinda babako.
Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni.
Nikona pesa na niza babako.
Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni. Kaske vibaya uko kweni.
Na watapombe till father notice. Yani na watapombe hadi budangu wa notice. Ukinipata na kata maji.
This is DJ Kusami, the blaze and fire.
Wacha pombe bado sitaki kudedi. Nimepoteza figo maini na mashemegi. Pombe ilifanya niwe penki yenyeji. Nilikunywanga jean kanilalishia jegi. Pombe sipendi, naiweka pending. Mukuchu ni weekend no spending. Yani sitaki zopati misi ya tendi. Nandani sinataki mkafuta namba za pedi. Na wacha pombe bado sitaki kudedi. Nimepoteza figo maini na mashemegi. Pombe ilifanya niwe penki yenyeji. Nilikunywanga jean kanilalishia jegi.
Na watapombe till father notice.
This
na
is watapombe DJ Kusami, the blaze and fire.
Ukinipata na katamazi, afande nishike na uniyekele bangi.
Na watapombe bado sitaki kudedi. Nimepoteza figo maini na mashemegi. Pombe ilifanya niwe penki yenyeji. Nilikunywanga jean kanilalishia jegi. Pombe sipendi, naiweka pending. Mukuchu, ni weekend no spending. Yani sitaki zopati misi attendi. Na ndani sinataki ntafuta namba za bendi. Kutu tupombe tuwa chocheza gidurai. Tufombe tutu wili unatekwa na masai. Ai, by chance na kutani warongai. Na umepea na pai kwa lijitu halifai.
Na wacha pombe till father notice. Yani na wacha pombe hadi budangu wa notice. Ukinipata na kata maji, afande nishike na uniekele bangi. Ai, na wacha pombe. Na wacha pombe. Na wacha pombe.
Kushman, pombe ni na wakenge. Super. Ukona pochila biashara. Iyo biashara. Nataka kuipanua. Nikikuona miu feel nice. Sadi siezi kukuangalia miu feel shy. Aki my dear you are my time. Unanipea sleepless nights. Utani kufungulie biashara. Na ishigeto pateza kupea maisha landa. Unamka unakula lafu unalala. Maisha jamu kapila umasala. Jukesho kuna mandamano. Situnaeza andamana adi kwangu. Tujifiche where nobody can hear us. Ule matua tua. Matiagas, na unataka mutu gome. Usikupe na kutu gome. Hata kani sasaba usiku gome. Una ubani tafuta chap chap twako. Na unataka mutu gome. Usikupe na kutu gome. Hata kani sasaba usiku gome.
This is DJ Pasami, the blaze and fire.
Shake your body. Angie, know you want me. Try me. Try me.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't feel
me? My sexy angel, Angela, with you hakuna matata. Kionyashwa nipa furaha, itabidi tumechanga, you sadaka. Akiwa lai nimekupata, can't lose you, niko rada. Big size, jiji baby, uko sawa. I'm addicted, Angela, my dawa. Angie, Angie, buddy. Shake your body. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you so easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just
me a tease a lot, tease a lot, tease a lot, tease a lot, aka kachaba kana deni kwe a lot. For me kijipa na jitua very fast. Me a tease a lot, tease a lot, tease a lot.
Baby girl, I don't kiss and tell. Kiss and tell, I don't kiss and tell.
Pray, hope you don't kiss and tell. Kiss and tell, you don't kiss and tell.
Baby girl, I don't kiss and tell. Kiss and tell, I don't kiss and tell. Me na stories on my penzi. Abadan, katan. Doni konde kawa fwasi wa Makenzi. Abadan, katan. Mini red flag. Before unipende, check your blongata medula. I don't kiss and tell, but tukikulana lazima niambie my friend. Cheki Mona Lisa na vorombosa. Na dondo kwa na mate na vodondosa. Ama koko sita mama sita. Figa nikaya vera sidika mara sita. Hey, your body got the sauce. Everybody knows. Baby give it to me like you gave it to me before. Come give me some loving, loving. When you hold you my body, call me darling, darling. Hey,
baby, hope you don't kiss and tell. Kiss and tell, you don't kiss and tell.
Baby girl, I don't kiss and tell. Kiss and tell, I don't kiss and tell.
Baby, hope you don't kiss and tell. Kiss and tell, you don't kiss and tell.
Baby girl, I don't kiss and tell. Kiss and tell, I don't kiss and tell.
Sammy is the blazing fire.
My coffee. In Russia. In the Masahedu. My coffee. Bana kuna shona kila kona. Kama kuna raka sana bana unge kuja jana. Madoba ni mob ata hini kama bonus. Wana vile doba ina wapeba kasafina. Talent ya mziki kona skill ya Maradona. David anacheza music solo na pona. Ana, you know, the gospel. Tena msifanye kama genre. Wait a minute, ni genre ama jona. It doesn't matter. One thing we know ni wakifanya kama jona. Tototoka kama jona. Unapenda gospel, big up tena sana. Big up kinjabidi pale na waona. Kiona mbogi na zitoka, kusizo bayo siulize mbona. Cheki, ndi mbogi na ya mbaya.
Sa fe fes, sa fe banga, ama tuta do it your way. Yeah, wacha ni kuse, usi ni hoko bebe. Leo na finesse, na ujanja, eh. Leo nta maintain. Ukini kuna bag, nita kubuna front. Ebu baby, you don't let go. Ukini pay a charge, nita kubea no. Eh, this the kind of love. Make you when we do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Eh, I make you make it show it, show it, show it, show it, show it, show it, show it.
Makalina ni instigate. Wanna die bank na mi CBK. I broke your heart and I do it again. So I went on a date with this big mama. All this pressure I had to discover. Boy fly na go ay, na jua home madam. Is he being jealous or am I being stubborn?
TV radio na ufa. Jamani wale mi na mchuja. Mi na mchuja nisha impata kwa rodi nkamkuta. Nikampeleka kejani nkaisunda. Nikamtolea bakora kimchuda. Ni makelele kelele nkambuga.
Bambi nani bam 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 bam.
Tulibet round one. Bipi naka dino scam. Zipji naka chafo dam. Aka inzagi inzagi inside. Room next wakaskia. Ai wakaskia. Ayayay wakaskia. Bangshi rashi rashi kelele. Room next wakaskia. Ai wakaskia. Ayayay wakaskia. Bangshi rashi rashi kelele. So so terrible, a sham waka 1 second horrible. Lodging a set kako adorable. Fuck kukapta kupapa Oreo. Unaka 2 point you are blind. Hapo inside nilingian ka fry. Mbona vienye chindo kuwa fertile. Dem ni mrembo except inside. Room next wakaskia. Ai wakaskia. Ayayay wakaskia. Panshi rashi rashi kelele. Room next wakaskia. Ai wakaskia.
Sikuzi misi shikiki jumalini kwa mfiki. Doba na ngushi na shikata bila kiki. Daily sikosi riziki, mziki na kawiski. Mekuwa peng, supako na maweng. Life imekuwa vivid na yona tu kwa frame. Ama 10 over 10, simba jike ni tem. Asno na kasi mimi kuna watu wangekosa fame. Nimepanda bay, circle sasa ni ndogo kuna watu wali back in day. Asaki nyomba vas, kauna ganji siwa pay. Kuzi na piga wax, sing face, in the mask. Na kuna chenje kali na piga maricha sa.
Alina ni kika. But I'm see mama, you can see. Said you can lay sifa. I'm living vividly. I'm still naive isha. Jemuda higa kuna vacancy. I'm with my sifa. I'm living vividly.
Umesota umesota wezi piga picha usiku.
Let's live this day.
Mteja kila saa na hizo form zifanya mini kushuku.
Let's live this day.
When live vivid.
Wakati we balu kuna kina vivi.
Let's live
okay,
this
day. Let's live vivid.
Sawa na tichore vako zai vivi.
Let's live this day.
Only 5 stones,
from me pocket, but tricky come a rocket. One thing we know is that gola jet had the target. Pida mbuke kule na siraha sake. Na vuruga ajue hapa lewa kuna chake. Goliat, ume tufuruga for long. Umekoki di chocha juja vile uko strong. Umejipina bado uko maweng. Nimi mgeni takuweza je, watcha. Me pick five stones, representing five letters. Jesus, me pick five stones, representing five letters. Bye. Sungusha. Igolaya tatajuda. Akuna mchezo. Ongeza energy.
Party, in class we raving. Wakiuliza, washo in class na jibamba kabisa. Tell them na jigamba kwa Jesus. When we think about what he has done for me, daily blessings coming.
Power. So na shukuru niko sawa, so mina vimbada eh. Na mpasifa kama kawa, so mina vimbada
eh. Vimbada, 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 vimbada,
vimbada. Attention kids. Attention.
Kami hivi ndiyo, kufika hivi naona meze mekrom.
Shots, shots, koba jo.
Niko na marafiki dhana.
Dhana.
Wauko na pesa tena sana.
Sana.
Shida wako kazi mchana.
Yeah.
Usiku wanalewa na kuchana. Nikisikia form mina kimbia. Shots unamwagia, mapema na sana. Ukiona brana kupigia, akiwa na kevo, pambe na wachana.
Yeah. Tushafika, chere ya mzesa moja. Wakano kwa mewe kumi. Akizima anye tena itamshambuli. Spendi pombe na lewa chwa marafiki. Marafiki na lewa chwa marafiki. Spendi pombe na lewa chwa marafiki. Marafiki na lewa chwa marafiki.
Money, 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 everybody.
King yako floating music.
This is DJ Wasabi, the blades and fire.
Hey, King yako floating music. Umbe itishara nitalipia. Dona sema alelelele tunapiga kelele. When you see me roll up, everything is well-ele. Kila manene, kupati tu sandene. Wapi kelelele yo.
Kimbie man si utaipoteza. Haitaki asira pole pole beat ni kuibembeleza. Ini tofauti man, hini ya hembeneza. Anguka na cha cha cha.
Imeanza na uko kwa kiti mnakoseanga sana. Unaepa church akikubariki mnakoseanga sana. Ujacheza gospel tumeweka tiki mnazoeanga sana. Kwa Yesu niko fiti shetani anishiki na mchoreanga sana.
Cha cha cha. Vibes imejaa cha cha cha. Hapa tuna pa pa pa. Shoot shetani pa pa pa.
Bitamka hii ya mokyaro inabidi.
This is DJ Pasami's The Blaze and Fire.